black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga, zela na visho, kutwa zima jinja. I'm ready to go, I'm ready to go. Wanaume sana roho, I'm a black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga, zela na visho, kutwa zima jinja. I'm ready to go, I'm ready to go.
Heavyweight power, kila upande sawa, kila upande mikono juu wanachachawa. Moshi unafuka, kuna nuka dawa. Respect, I love my mommy, hawa. Cheers, yeah, 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 we right here. Watoto wakali, what's up dear? Yeah, tukitoka hapa na kule pia. Napenda ukimove, macho yana kuangalia. Bounce back, easy pande, no ma. One shot, teka mbaka loma. Sina sura mbili na sina sura kabisa. Macho yako sio yangu, huwezi kupisha. Baby love me, lamba lamba sugar. Lamba lamba baby, bado inachuja. Niko mbali nje ya dunia. Kupa sige wala tafukia.
Wanaume sana roho, I'm a black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga, zela na visho. Kutwa zima jinja, I'm ready to go, I'm ready to go. Wanaume sana roho, I'm a black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga, zela na visho. Kutwa zima jinja, I'm ready to go, I'm ready to go.
Jump around, come a Chris closer. El Magnifico, Mr. Big Bossa. Gitaa kamari, mzunguko mina tosa. Hatuchekani, tumbo kama Ricky Rosa. Mwanaume sana roho, bola kisu kinakata. Hata watoto nao deal kama ukipata. Niko peke yangu na nakula kwa sauti. Katikati ya kiwanja napiga mashuti. Self-made round table na kuwa mjadala. Unaweza beba begi, mita beba ndala. Takumbuka swala, mitakumbuka Allah. Shia kisha naibeba ilala. Shia!
Wanaume sana roho, I'm a black ninja. Yule komando, kutwa na mizinga. Zela na visho, kutwa zima jinja. I'm ready to go, I'm ready to go.